from my oh, oh,
oh. Now we so sick, chita, mbulu bulu. Commandant Tima, ukumveka hururu. Tima wanga, ukungambika pola saka. Zelu zanga, zafika pena kufala sansa. Kumabembu, yesi mundisi ande katsikuli na inde ndiza yankiva. Kumabembu, yesi mundisi ande katsikuli na inde ndiza njoya.
Ntima wanga, zelu zanga, kumango pembela.
Ntima wanga, utamila kwa inu baba. Moyo wanga, udalira inu yawe. Ntima wanga, utamila kwa inu baba. Moyo wanga, udalira inu yawe.
Ndiri ndinka wa ine, chonde musandi siendeka. Kwa inu ndikwa wa baba. God in mana seeking for you. If I don't feel your touch now, I can die. If I don't see you tonight, I can die. Kariko sendi bereka no mo hide. Ndili benda wiyo magonda za tzikoli. All I wanna see is you, Lord. Chone musandi da,
Ntima wanga, utamila kwa inu baba. Moyo wanga, udalira inu yawe. Ntima wanga, utamila kwa inu baba. Moyo wanga, udalira inu yawe.
Pamavuro ndi dalira, vatendere ndi dalila nso. Sizalola ndi teleleke manje mano. No, pamavuro ndi dalira, vatendere ndi dalila nso. Sizalola ndi teleleke manje mano. No, no.